Nɔnɔmetata bla eve vɔ evelia. Yesu nya nuvɔwɔlawo. Gbe ɖeka la, Yesu ɖi tsa yi Mawu ƒe me le Yerusalem. Asitsalawo nɔ aƒea me. Wonɔ lãwo dzram na vɔsa. Gake wonɔ ga wɔm na wo ɖokuiwo to amewo baba me. Yesu do dziku eye wògblɔ na wo bena, gbedoɖaƒe nye nye aƒe, gake mitrɔe zu adzodalawo ƒe me. Enya adzodala ŋutasẽla siawo kple woƒe lãwo do goe. Yesue nye fofo la ƒe vi eye ŋusẽ le esi be wòanya ame vɔ̃ɖiwo le fofoa ƒe me. Tete Yudatɔ aɖewo do dziku hebiae se bena, fia mi ŋusẽ si le asiwò bena nàwɔ esia. Yesu do eŋu na wo bena, migblẽ nye ƒe ŋutilã eye le ŋkeke etɔ̃ megbe la, magafɔ ɖe tsitre. Ƒe me la, dzata aɖe do ɖe edzi. Ŋusẽ le Samson si ale gbegbe be ewu dzata la kple eƒe asiwo.